dawladdu Jubbaland iyo weyba shacabka deegaanka Raaskamboon iyo Diirsiday deeq raashin iyo dadka deegaanka Sayti maalmo hore iyo ku dalbadeen maamulka. Shacabka Raaskamboon iyo ku mahadnaqay maamulka Jubbaland iyo ku jawaabeen baahida ee iyo dadka deegaanka la hadirsii gargaar. Xasan Cabdi Maxamed gudoomiyaha degmada Badhaadhe iyo weyba uu isku warbiyay deeqdoon la hadirsii walaal ku koobnay iyo sidoo dadka deegaanka deersiyeen.
Maanta waxaan joognaa deegaanka Raaskamboon. Waxaa deeq soo gaarsiisay dowladda Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam, qaasatan wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinkana xilliga ugu habooneed baan sameynaynaa inaan soo gaarsiiso deeqdan. Waana uga mahad celinaynaa wasaaradda 100% tan kale waxaan rabaa inuu baaq u diro hay'adaha dowliga ka shaqeeya deegaanka Badhaadhe inuu waddanka amni yahay. Sidoo kale waxaa ka jira waddankan biyo la'aan, caafimaad darro, waxbarasho la'aan. Waxaan baaq ugu dirayaa hay'adaha dowliga ka shaqeeya degmada Badhaadhe si ugu dhaqsiyaha badan iyo inay deeqda ka soo gaarsiiyaan shacabka ku nool degmada Badhaadhe, qaasatan deegaanka Raaskamboon.
Qaar ka mid ah dadka bulshada ee ka dhaqan deegaanka Raaskamboon iyo deeqdu la deersi way bayoon ku mahadnaqeen maamulka Jubbaland iyo hay'ado gargaarka ee ku shaqeeya maamulkaasi.
Tuna shukuru sana. Na Mwenyezi Mungu atupe amani, Mwenyezi Mungu atupe masikizano, tushikane pamoja. Tunamshukuru rais wetu na wafuasi wake wa mwendeneo kusikiliza maombi yetu na malalamishi yetu wa taabu wa kidunia. Alhamdulillah, tunashukuru.
Mama hadgilna ya madhawenkena Ahmed Muhammad Islam orashinka sunokene karton yasha Mohamed gilna ya marlabaad Ahmed Muhammad Islam madaxweynkeena Jubbaland ah kwa chakula hicho alichochelechea maboksi. Tunaomba chakula kingine zaidi watu paka sasa chalivananda. Sisi na Raaskamboon tunakushukuru Ahmed Maloe.
Tunashukuru Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Tumepita mtihani, alhamdulillah. Tunashukuru Muhammad Islam, tunashukuru na marais wetu, tunashukuru tumepokea chakula kwa amani, alhamdulillah. Hatuna shida yoyote, tuko salama. Tunashukuru Mungu kupata hii amani tu Raaskamboon, alhamdulillah.
Mas'uuliyiinta dowladaasi magaca maamulka Jubbaland oo deeq raashinta ee deersiira bulshada Raaskamboon ayaa sheegay in ay ku jawaabeen baaqyo hore dawladdu ay ka jeediyeen shacabka reer Raaskamboon.
Anigu wasiiradii Jubbaland ah, gudoomiyihii degmada Badhaadhe oo Raaskamboon, waan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada reer Badhaadhe gaar ahaan Raaskamboon. Waxaan maanta halkan ka qaybinaynaa gargaar uu bulshada reer Raaskamboon uu soo gaarsiiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Mudane madaxweyne, raashinkaasi wanaagsan bay nagu soo gaartay. Waana kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Bulshadiina maasha Allah baahidii ay qabeen si wanaagsan ay maanta u faraxsan yihiin, farxad aan la soo koobi karin.
Todobaadii ka horay ahayd markii shacabka ka dhaqan deegaanka Raaskamboon oo hooseeday degmada Badhaadhe iyo maamulka Jubbaland iyo Kuudsidan iniyo markaasi deeq raashin ayuu hal diiran dadkaasi oo xaalad nolol xumo ka jiray.